Jesus Boninka Silvi, our great comforter.
Onye nkasi obi, onye nkasi obi, ibo onye na-eme mma, onye nkasi obi, ọsọ n'ibo onye nkasi obi, ebube dị ka ibo onye nkasi obi, chọma n'ibo onye na-eme mma.
He never sleeps, he never slumbers. In all situations and circumstances, he's always there, our great comforter.
My great comforter, my great redeemer,
Ebenezer, Ebenezer, Yano Kasimobi.